We don't jump over ship. And when we come, we don't drop, you know. Me a head rumonging around. La 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 Lugambo. La 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 Lugambo. Missy,
Nakampalanga Bugira. Chala bene chatala via chokirako.
Banagiba,
Nakampalanga Bugira. Chala bene chatala via chokirako.
Obacha bakcho Lugambo ne balule kangamba bali abakola mateka bakulembeze. Lugambo lontame eranza ronsuza bobi. Singana li president nali luweze. Obamu revenue musoro nenguli nyisa. Anti smago lingi na yone njitamiako. Ngawuli alusubulo Lugambo bamkwatako. Lugambo lontame eranza ronsuza bobi. Lugambo lontame eranza ronsuza bobi. Zikandu yembe kome na mchiwoli. Ayasa banda
Kampalanga bugira. Chala bene chatala bea chokirako. Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Philip Bongo Lilta yabayimbako, ne Alex mukuru nabayimbako. Bugira bino era ne bugira bili, Lugambo luntame era nze lunsuza obi. Olugambo n'ebigambo ndonde y'abavubuka, lusingamu bana abavubuka b'embalaza. Bwamubuuza kyakola kugamba gwakutaayiza, dirujja kutuka bwe kutula nayimala. Olwowe mulema batandika kuwakana, katonde mulwana kalimu y'abasingako. Zikofi ne bwogi lunko y'abasingako, kapuko neyanga bigwayiza abasingako. Abanna Kampalanga bugira, banange bogera bino, ne bogera bili. Sigi!
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
I said again, Banna
Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Wali omvubuka amanya ngera biddemu, ye amanya abagagga bonna b'omu Kampala. Sente ze balina n'emmotoka ze bagula, buli alina ekirungi mwatu ya mumanyi nnyo. Mwagadi mumanyi nnyo, sente ye talina, ebintu byalina ebisinga bamuwabiwe. N'ennyimba zayimbe zimu akopa nkope, atakopa munnaffe njagala oyimbe. Oyiye ebinyuma nga nze ebyennyimba, ne sente oyagala ogenda osabe. Ab'oli bifuna nga mmanya teboogera, ab'oli bifuna nga nkimanya teboogera. Banna Kampalanga bugira, banange bugira bino, ne bugira bili. Sing it again.
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Mbe wala sing.
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Salungu simambu, abili mingu. Yazala balungu ngatali na nalungu. Nalungu mkazi watu yalinga mfumbo. Iliku mizigo, jibabili mingu. Wali wukali Lugambo, iliku mizigo. Yagamba nalungu, salungu ngamudungu. Nalungu olovu sungu yavuma salungu. Salungu yechanga, nangoba nalungu. Kale bigambo bugambo, bibiango vya nalungu. Bigambo bugambo, missing again I said.
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Banange
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Watch out! Bambi tama gambo nkolera kuna buga. Bambi tibwa mami Lugambo, ila tambuzo Lugambo. Sikulimba ne wala, nadala mwaba wala. Nabaganda balukilante u Lugambo. Mindi mpia buli watu langa, hey, kiza buli watu langa. Yeko zami bala and missing. Once again, wulida.
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Banange
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Wulida. Anina deya because you feel out too nice. Say no lie when moving around. Say no lie moving rumors around. Oh night nice. I said anina deya because you feel out too nice. Say no lie moving rumors around. Anina deya because you don't rule my monk. Oh yo nice. Missing again.
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako. Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Olugamba mwantu mtu wakabi, olukula wako mugamba kuita mubi. Omuntu olugamba mwantu mtu wakabi, olugamba mubi. Olugambo lwako nonze mwantu luntamye kufa. Lugambo lwako nonze mwantu lunsuza bubi. Olugambo lwako nonze mwantu lumpuza bubi. Olugambo mubi. Sing it again.
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako. Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.
Solo nenguli nyisa, anti smago lengi na yone njitemia kupana ngeba.
Banna Kampalanga bugira,
bugira,
chala bene chatala bea chokirako.
Bugira,
Banna Kampalanga bugira, chala bene chatala bea chokirako.